Africa tasaga akoye byo kumujoga amogera ko afuse songa
wana chua Africa kiboko ya
kiboko ya
wana bisha wataona moto
moto
Tanzania tuzidi kiboko ya wenye chuki wataona moto mama.
Addis Ababa, River Nile is flowing, new generation is growing, the whole world is watching, Africa is growing.
Wana jua Africa kiboko yao,
kiboko yao.
Wana bisha watauona moto,
moto.
Tanzania tuzidi kiboko yao,
lelelelele.
Wenye chuki watauona moto.